ohlala nami thixo cela uhlale nami baba obalishane lilanga
diziva ndisithi thixo ndiyakudinga diziva ndisithi